Tuchikuva Uganda, Kampala, Katankara, Simusoka boy. Nalindowooza ebyo mukwano byangu nnyo kubikola nkizudde nga bizibu nnyo. Ogenda noteeka mwoyo ati w'okubikola nomaliriza nga bakuyuye tewali nsonga. Bakyoli bamukyaye tewali nsonga. Bakyoli bamutute tewali nsonga. Bakyoli bamuleseewo. Bakyoli bamuleseewo. Buzako emabega k'ensonerema ebintu byekyanga famya yika jazimini kire kiti eyo abaana mwekyawa waliwo neyanywegera gravity ewamweyo kiri kiti eyo advice to everybody in love chase disappointment galutaya ne baby girl mulafu Bobby Wine ne babi mulafu sansa nyo mukwano mubyekole namweyo mubyekole ewaffe nokulemezamu kulemezamu ebyo mukwano kulemezamu ewaffe nokulemezamu ewaffe nokulemezamu kulemezamu ebyo mukwano kulemezamu ewaffe nokulemezamu squeeze twenyiganga twefunye bukisi twekubanga twenyiga ebyana byesala mu miniskati ne bw'obaserebu bikulabisa bubozi bwekubanga bwegize ne kibanda buzambo kati mbuki Katankara Simusoka boy ebyana bintadde mu tajeti mu bidula bend and pose mu bufunda bend and pose ba dance and bend and pose queen dance and bend and pose ewaffe nokulemezamu kulemezamu ebyo mukwano kulemezamu ewaffe nokulemezamu ewaffe nokulemezamu kulemezamu ebyo mukwano kulemezamu ewaffe nokulemeza alindowooza ebyo mukwano byangu nnyo kubikola nkizudde nga bizibu nnyo ogenda noteeka mwoyo ati w'okubikola nomaliriza nga bakuyuye tewali nsonga bakyoli bamukyaye tewali nsonga bakyoli bamutute tewali nsonga bakyoli bamuleseewo bakyoli bamuleseewo kubira emiziki ejja buli kika mu bufunda ebyana nga byenyiga 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 anti anti byenyiga 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 anti ewaffe nokulemezamu kulemezamu ebyo mukwano kulemezamu ewaffe nokulemezamu ewaffe nokulemezamu kulemezamu ebyo mukwano kulemezamu ewaffe